Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
I'm a oneka so simple. The hotel la no pimpo. Wakatolo maba people. Akapita mamaliza pinto. Akayamba kubichanga. Changa, 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 changa kubichanga nya. Changa, 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 changa kubichanga nya. Changa kubichanga nya. Gimme pampala, baby wangala, bali ponse pene twangala, efo twangala, baby girl you are, baby girl you are, good to go, good to go, good to go, good to go, baby ukafika ni mabera zungulu. Zungulu, zungulu, baza yeso fika, baza pesa mungulu. Mr. La, love me sana. Ama oneka so simple, ni hotelela no pimpo. Wakatolo maba pipo, akapita bamaliza pinto. Akayamba kuvichanga, changa, 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 changa kuvichanga nya. Changa, 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 changa kubichanganya. Changa kubichanganya. Changa kubichanganya.
Changa, 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 changa.
Ushamaliza pesa zangu za akiba. Mama mashimo yote umeziba. Nitakupa visenti vya riba. Usiruke ruke kama umechomwa mbiba. Unanivuruga ukinama. Zinapukutika nyama nyama. Ndimi kwa ndimi zikiumana. Ninasisimka na simama. Unavonichanganya unanifanya mpaka naongea mwenyewe. Umeniweza weza mimi mweu kwako napatwa na kiwewe. Unavunichanganya unanifanya mpaka naongea mwenyewe. Mimi kwako mweu sijiwezi napatwa kiwewe.
Ama oneka so simple. Ni hotelela no pimpo. Wakatolo maba pipo. Akapita bamaliza pinto. Akayamba kubichanga. Changa, 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 changa kubichanga nya. Changa, 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 changa kubichanga nya.
Uchanganya, unatasala tingo suntana. Wezi mandula palama. Kalizo ababe na siva makwana. Ukayambu kukunya umadamfunuka munga pwalidi. Paja ukatutuma umanigani zisavamili.
Ama oneka so simple. Biotelela no pimpo. Bakatolo maba pipo. Akapita bamaliza pinto. Akayamba kuvichanga. Changa, 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 changa kuvichanga nya. Changa, 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 changa kuvichanga nya.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.